Iphetwe yimi namhlanje, iphetwe yimi namhlanje. Timali iphetwe yimi namhlanje, iphetwe yimi namhlanje. Amantombazane bada phetwe yimi namhlanje, aphetwe yimi namhlanje. Ikhula boxi, khula boxi, igcwele mfi namhlanje, igcwele mfi namhlanje. Uyabona namhlanje thina solalale ngaphandle, thina solalale ngaphandle. Ay, nami sekushoda ngideshe. Inkabi zami zonke igezile. Itrip yami izane imendlela. Intombi yami mntwana yami imela nini. Anami sekushoda ngideshe. Inkabi zami zonke igezile. Itrip yami izane imendlela. Intwana yami, intwana yami, intwana yami.
Plus one, better my homo, she sweetie plus one. Meaning was land, bad girl, skitty, what one? Nyash too thick, big titties, lost now. Baby, I can spoil you, you might get a lump sum. Light me no mustang, vibe with a bad man. And baby, if low, yeah, you might get his fun some. And if I die, kids and wife in a trust fund. Ziggy, ziggy, za, ziggy, 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 za. I know my white neighbors thinking I'm a criminal. But born, I ain't a mal. I'm just a killer with the lyrical. Shorty smoking on a little bit of za. Movie when I show up. Martell, blue, sifters, puzzle when I pull up. Yeah, switch all my lane, no gang funny, see now my layman. We just made another bang, it's as on feelings of my pain.
Anami sex show, dang deshe. Inkab zamzon, kei kezid. It rip yam, mizane imenjela. Intwana yam, intwana yam, intwana yam. Lentombi leza kuzoni kevelesh, kevelesh. Vulani pasi ngcela ikhulule, khulule. Inkabi zami zonke ikhethe, khethe, steshe. Abathi kuza amapantula inkingi. Umfana kasisi uthi impela useyinkingi. Ungamthini, wena ungamthini. Udala imkhuba ngemuva lebhekisi. Awubathi koko, 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 koko. Singena neiva, ijuza nayithetha amapantula angena. Sidila nale nkabi leze senza kwenze. Hlanganisike sezami vele
nami sekushoda ngideshe. Inkabi zami zonke igezile. Itrip yami izane imendlela. Intombi yami mntwana yami imela nini. Anami sekushoda ngideshe. Inkabi zami zonke igezile. Itrip yami izane imendlela. Intwana yami, intwana yami, intwana yami.